Umfanekiso wamashumi asibhozo. Ke kaloku uYesu waya kwikomkhulu iJerusalem. Endleleni wahlangatyezwa ngamadoda alishumi. Ayenesifo solusu esasoyikwa kakhulu ngabantu, kusithiwa liqhenqa. Bekulula ukusulelwa sesi sifo, aza loo madoda amela mgama akhwaza athi, "Yesu mhlekazi, senzele inceba." UYesu ke uvumile esithi mabahambe. Kwathi besendleleni bahlanjululwa kwisifo sabo. Enye kuloo madoda ijike yaya kuYesu yaziphosa ezinyaweni zakhe ibulela kuye. Le ndoda yayingumSamariya, umntu wasemzini wolunye uhlanga. Waza uYesu wathi, "Bekungahlanjululwanga balishumi na? Kutheni ukuba ibe ngulowo olunye uhlanga yedwa othe wabuya esiza kubulela kuThixo?" Wathi kwindoda leyo, "Phakama uhambe, ukholo lwakho lukunike ukuphila."